busy one anyway. Mambo ni sawa, shetani ya lani we. Asije tugawa, tumuenzi Nyerere. Abedi Amani Karume, upige kelele. Acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia. Naipenda Tanzania, oh, Tanzania ya Samia. Oh, oh, Mungu tubariki baba. Amen, amen. Amen. Tanzania, nchi yangu. Mama Samia, raisi wangu. Huseni Mwinyi, raisi wangu. Amani, upendo, dongao yangu. Ni fura, kuzaliwa Tanzania ni fura. Nina fura, ni fura, najivunia Tanzania ni fura. Bara na viziwani we, mambo ni sawa. Shetani ya lani we, asije tugawa. Tumuenzi Nyerere, Abedi Amani Karume. Upige kelele, acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia. Naipenda Tanzania, oh, Tanzania ya Samia. Oh, oh, Mungu tubariki baba.